mefanywa vibaya.
Anaona haya 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 mefanywa vibaya.
Limemkuta
huyo,
limemshuka
huyo,
limemkuta
huyo,
limemshuka
huyo,
limemkuta
huyo,
limemshuka
huyo,
limemkuta
huyo.